Big ups to Nalez Panda Beat. Jamwan, Mr. Wall on this.
Nalez.
Kanina iwe mami, mbela munga nafika. Kanina iwe baby, mbela munga nafika. Kanina iwe mami, mbela munga nafika. Kanina iwe baby, mbela munga nafika.
Chikondi chako ni comfortable, makisi nayo ni flexible. Chikondi chako ni comfortable, makisi nayo ni flexible.
Pone na mame ni sotambe, muli love wewo so sambe. Fyo so fire muli newo so sende. Pali wewo muandile kanine ni kambe. Sign sign ni kalenge ni kape. Look, love ni natiro. Sima hito ni natiro. Mozo ni pasa ni natiro.
Kanina iwe mami, mbela munga nafika. Kanina iwe baby, mbela munga nafika.
Kapeza mukazi waso, woi kipa. Mane mse, baka manitana darlingi. Dine mwine wa fiumu, dine starlingi. Karipiti kuzwa chimonga ni mabeji. Sima usio kambalo ni paliti. Hai wa mayesa kucheka pantambo. Bati mao yu mgeoza lihambo.
Kanina iwe mami, mbela munga nafika. Kanina iwe baby, mbela munga nafika. Kanina iwe mami, mbela munga nafika. Kanina iwe baby.
Baby kio ni kukonda. Nifuna teba zime pali iwe sinikona. Yusenga ni nae wene ni mavela fine fine. Everything to me seem to be turned down. Kumutima unangala sivi za kasila. Nifuna uza makolo kanyo kwa tila. Nabanga ni nae wene flexibility. Vila mama funo kamba baby pali tefati. Nifuna baziba pa sivi za kasila. You never could play a baby kio never again. Sick boy sky tena why again.
Kanina iwe mami, mbela munga nafika.
ZWAP.com.